Mapenzi alianza na damu na hawa, akazi kapita baby tukazaliwa yo. Wazee walinena mapenzi gharama, na kama ni gharama minisha kupenda yeah, yeah, yeah. Uamka kumekuja my lover, mtoko wa gogo liko amewika, nikumbata nikate my lover. Oh baby nyanjeshe kidogo
dogo dogo,
hiya sali nilambishe kidogo
dogo dogo.
Menikamata motema nashindwa kulala, nisipokuona siku moja nashinda nikiwaza hata gizani mama yo.
Unameremeta,
hata nywele iwe mbovu ye.
Unameremeta,
meremeta ya ya. Unameremeta, unameremeta. Baby uko sawa na upiki musti, misi dependent, ulinganishwi mama.
Baby uko sawa, hata ukiringa ni sawa my lover. Uko shwari mama, ukiringa ni sawa my lover. Penzi lako ni tamu asali, halua
halua.
Kama polisi ndakulinda madani, poshua
poshua.
Oh baby yeah, nionjeshe kidogo
dogo dogo,
hiya sali nilambishe kidogo
dogo dogo.
Umenikamata motema yeah, nashindwa kulala. Sipokuona siku moja nashinda nikiwaza hata gizani mama yo.
Unamereme, unameremeta
chumbani mama yo.
Unamereme, unameremeta
hata ukidunga kala yo.
Unamereme, unameremeta
hata nywele iwe mbovu ye.
Unamereme, unameremeta.